Ngithathi ikhali sibheke kuyo. Bayithinte sile yakhafula bazozwa ngedithi kuyo. Impisukile, impisukile. Bambe sakho ndoda sibheke khona ukuthembeni. Ayimpi yamasotsha lenisuki asibuyele muva. Oh impi, oh nanto biheza. Oh impi, oh. Oh, Imbi, oh, Nati Bieza, say Suhile, Tateza Kondota. Imbi, oh, Nati Bieza, I say Suhile, Tateza Kondota.
I say